next week I'm going to travel to Mexico, where I'm going to meet with President López Obrador. We have a big agenda.
Ni chesiri wale folo folo e Biden ye munta ya saka seka tunga duguma sira tali kela okuluka wale ya kaseka akumbe kabi aye fangata ni ya sanfly ni seri akura nunu taraya saka seka akila munu talendo muye Venezuela tungarankeu munu mba la jela ka dadu Ameriki jamana kono duguma sira fe ni alenda na ni Venezuelian munu mutaka Ameriki danchela ulu doni a hake doa liye kusebe kusebe nyokonfe ni menake yelama bade Ameriki jamana ka tungarankeu ko doni ani bolli kola ali wati mna Ameriki jamana ka tariya kubeda ni o cour supreme ale dansigi kuruba sariya do la muntara Trump ka wati la ni ale tume ya maradi Ameriki jamana nyemouma kuba tunga duguma tralauma uka yere kalfa la nyinima Ameriki jamana kononala Ukraine kibari ala Ameriki jamana nyemo Joe Biden ani Alman chancelier Olaf Scholz ye la selike alamsa don ko ubina keleke mublu udi Ukraine ma yasa uka sekuka keleke chedun la koko Rusi jamana ka wuliga jo kama ga uma pripri latigeke a hake ani abina jichu amna.